This is the African music mix on the Voice of America.
Iriawe!
Hey!
Iriawe!
Hey!
I'm asking Mr. Risotto!
Hey!
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix. You're listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix. Splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Reliable news source, VOA Africa.
fere jelo wana jelo jawdi jelo mo joji ta ke fo fensa nyaira jelo ya fay ta sabani mi fodde na jodu baba de jamo mi tam mare fulbe
sise amadi
wallahi mo jelo wana jamma fere jallo jawdi jallo mo jojinta ke fesa
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Hiyo upendi lakini hakuna jinsi sababu na mambo mengi usinitafute kwenye simu huwa inarusha simu nafanya vocal studio unashindwa pokea simu nakumbuka bado mpenzi usione kama sikupendi na kumiss kuliko vyote usione nafanya ushenzi niko busy sana shauri ndio maana nakupa story nita call kila night ili tupige story bado akupenda kweli si uongo wala kejeli ndio sababu sikudanganyi kila kitu nasema kweli sometimes nakwenda ferry na dili nazungwa meli dili sikubali basi tawana kweli niko busy mpenzi nafanya hapa menya kili nahitaji kwa peke yangu ili niandae hayo mashahidi kama unipenda kweli basi wevumilia nifanye nachofanya baadaye tutatulia
ndugu zangu msinitafute
Naenda lesi na mengahiko ya dunia hii Nafanya kazi na unisitiri Nipate cash za kukachi kwenye hali ngumu Sione kani la kwa promise tu Kama sigiri basi kwangu mini juu kwa juu Sima dharau basi kazi tu Kazi tu sababu sione kani uswazini ata maskani Kwone kana kwangu siku tu Siku tu Najua mnani miss washikaji mnoni jua Utasame brother chua Sikuja kusabai ulipokuwa unaugua Spona muda kweza kuja Sio kama sikukujari niko busy naenda rest Nafanya diri sio kafiri Muda utapo jiri chanana jumapiri Kwenye msela nataka pepa Mbeke na yofanya mini nipate na chotaka Minipata baza kaka Obisini atuajuribi ndo sababu sana safa Kwenye mzika chinapata Kwa biza ndika rhyme kila time unayopata Sio biza tu for nothing Biza na get something kwenye lafta hevi sasa Kazi ni kazi ya fixeri mnadi twina ripa Ukifanya kiwa kika na mini mambo atajipa Kama kwa kitu watu anakipa Kimentali ya ukizomi kwa boda kwa pipa
Dugu zangu msinta
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Salon Franck, Marc Kaboza.
Désespoir, Momo, vraiment, absence na yoye.
Et comme il s'en a réveillé, n'a dit qu'à la malheureuse.
Joka Sanji.
Dala nenga nana mi besi, ko désespoir, maïta lili mayamo. Et ma pepe kale,
na kale jefe.
Jean-Michel Mbayabo.
Misakali bonga nana mi kala bonga nana mayam kate.
African Music Mix on The Voice of America.
Nalibala mama, ebongi boyokani ye ye ye, nakati andako. Songi songi, oko kaka te kolibi sa moninga nzambe. Soki oyo kiri kambo kaka o silika, kaka o pasuka o dimado. Nalibala mama, e bongi boyo kani ye ye ye, nakati andako. Songi songi, oto kaka te kolibi sa moninga nzambe. Soki yoyo kili kambo kaka o silika, kaka o pa. suka odi mado.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Alaga. Free on your favorite radio, VOA Africa.
Thank you.
Continues on VOA's Africa Music Mix.
Kumbawa, kaone o ampeseni, kuri enyomata. An hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Aujourd'hui c'est comme ça et demain sera comment?